Baba, Baba, kikombe nimekinywea, hukumu nimechukua, mateso nimeyapokea, maumivu nimevumilia. Kama ulivyosema mwenyewe, hakika nimekinywea. Oh, hallelujah. Yesu, 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 karibu kwangu.
Oh, Yes,
you
will see.
Yes, you will see.